yeme banubu mukiza bimukanguke mwese murebe hejuru umukiza agiye kuza ibimenyetso yatanze byose byaragaragaye
Muvandimwe witeguyute
kwakira umukiza dore ageze kwirembo
ambara umwenda wawe
menyesha n'abandi bose kugaruka
inambara hirya hino indwara z'ibyorezo
inzara n'ubugome inzangano n'ishyari yavuze ati nimubona ibyo byose bisohoye muzahanga amaso yanyu mwese mw'ijuru
ese muvandimwe witeguye ute
agiye kugaruka.